weli faamo wala andal ana darta andal jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal. Gonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala gi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓat barke meɗen aduna, cakkite lobbe lahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude simuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa lahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawde windande J Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawa ɗon e leyɗe aduna. Oɗon kiɗɗini min fuu, oɗon godi faa hande heɗade programme meɗen andiraɗo jande dewtere seninde o, iwde e kanko Modibbo mo jom andal wiyeteɗo J Vernon Maggi. Yettinowo on ndeɗo jande e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio konngol wayrago, hettuɗo to masiŋaji to faa walla on nande kongol am o. Ana anditire Alexi Ibo, omo jowta on kanko du faa sanne. Ndenno so won fuu ko kajindinɗon e ley jandeji amen ɗi, oɗon mbaawi neldude min ɓatakiiji moɗon faa keɓen andudiren. En jahan yeeso faa hande e ley jande meɗen. Miɗa yiɗi ngaren e mbiɗe sariyaaji hettude bangal bandiraaɓe, haala no nyiɓugol cuuɗi no foti waɗireede, awdiiji no foti aawireede, kañum e kabaaru no dewgal haani laatiraade. Ɗiɗo sariyaaji fuu ɓiɓɓe Israa'iila woni ko heedani. Ko lamɗo warata wiya koo du, ana walla horeɓe sariyaaji meɗen ɓe heɓude tindinooje e no haani taƴirde kiiti hakkunde yimɓe naa du saraade. Ndenno miɗa yiɗi jangude mbiɗe ayaaji nayi araneeji ɗi iwde e suura noogay e ɗiɗi o. Dewtere wi, so a yihi nagge naa du mbaalu sakiike ma majjuɗo, aɗa haani waddande mo daabaa o. Aya ɗiɗi, so sakiike o wondida e maaɗa ngendi naa du fay so tawi a andaamo a maran daabaa o faa nde sakiike o andi ko muɗum so wari tewtude ɗum fuu. Aya nayi, so a yihi dakiire sakiike ma naa du nagge sakiike ma ana saami e laawol naa du e ballangol, a wallan ɗum immaade. So wiyeede goonga ɓeeɗo aayaaje ana woodani pulaaku tindinooje wooduɗe nafaa sanne. Maanda majjum woni en kaana yeebaade e ley feddeeji meɗen ɗi fiyiiji wondiiɓe meɗen. Njehen yeeso faa jooni, miɗa yiɗi jooni ka ngaren e no kadule foti ɓornireede. Aya joyi o wi, debbo taa ɓorna kaddungal gorko, gorko du taa watta kaddungal debbo. Nde lamɗo tagata Adama e Hawa mo tagiiɓe gorko e debbo. Ndenno hono noon enen du eɗen kaani accude gorko laato gorko, debbo du laato debbo. Tiiɗallaaji heewɗi wonton saabe gorko ana ndaarta laato debbo, naa du debbo du ana ndaarta faa laato gorko, waɗi so tiiɗalla ana hewta en. En ngaran e mbiɗe aaya jeegom kañum e aaya jeɗɗi ɗo fillanto en no poli foti danirede anni mbide ayaje den so a yihi e datol mada do lekki nadu e leydi dum woni fondu ana wondi e bikkoy nadu ana leli do occode mudum a hana nangude bikkoy koy kanyum e inirado aye jeddi a yoppan inirado o yaha de nanga bikkoy koy yalla ada heba seyo juta balle so gonga ana weli e andal lamdo ana humo ko gurdam poli hono nonju mida yidi anda ada uri poli nafa mida yidi joni ka ngaren e kabaru nyibungon chudi no foti watirede nadu latorade dum aya jetti o wi so a nyibi sudu heiru a watan do bene sud madandu kokowol towgol patify goto sama so ija mudum da tawe ana jillondiri e sud mada denno enen gondin beddu eden kani halfinde chuudi meden di lamdo hono nondu enen sarabe eden kani dannude sukabe meden e miloji odo aduna njehen yeso ngaren e mbide aya jenay yottade aya sappo ka fadde meden jangude o nokku mi tewtiran hettudo masinaaji o walla on hebude faamu e anditore amen nadu adresse amen
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dain tiaba fa sanne. So en jahi yeso mi holliti on en garan e mbide aya jenay yottade aya sappo. Lamdo jomirado wihi Israila a awata le ngesa peguje mada awdiri wondi fu ndenno awdiji din hana no jibede aya sappo a rentinta alori kanyum e arawa remira ngesa mada so on wadi haille lamdo so gonga yida kudde jibondire non dum way e bangal dewgaldu sabu mo yida tawe gondindo ana nata dewgal e neddanke mo gondinaade sabu dun yadata aya sappo e go lamdo wi kasen a ornata ko kadungal jibondirangal leppi kanyum e nilon sabu ngol jibondiral ana bonna kadungangal e hore mudum ko tayko tok en woni so wiede gonga lamdo ana wongina en fa tidi e kabaru jibondiral hono non wido ana gondini e almasiu isa fu nandinta hore mudum e yimbe odo aduna dum woni e taguji munen midanana hewbe ana wiya ana wada non fa wajoro no moiri yimbe odo aduna ndenno awdiji di hana tawede ana jibondire hono nondu gondindo hana ka tawede ana jokka e nesuji odo aduna sabu nesu odo aduna yadata e sago lamdo jomirado mida yidi jonika ngaren e kabaru dewgal mi janginan on biide aya sappo e tati o fa yottade aya sappo e joy dewtere wi so won gorko bamdo debbo so tawi mo welali dum sabe kudde bonde tawade e makko de dum woni so gorko o wi mi bami o debbo dewgal mi yadi e makko ka mi tawi mo wana mbomuri aya sappo e joy nden abba surbaajo o e inna mudum baman maande surbaaku makko on holla dum sahibe gendindi lamdo tawama ana hokka yamirore odo sariya fa danna surbaabe e happede e pene worbe dum wadi ko o sariya wonnira ka andon o sariya woda kasin e lay jamanu mo gonden do en jahan yeso aya nogay dewterewi ka so tawi dum gonga surbaajo o tetaama surbaako mudum o mo haani yaltinede do naatirte suudundu de mo wedde kaaje faamo dala aduna sabu mo golli ko harmini le israila de mo tawano le galle abikonde hono non a ittan ko boni le israila den no sakraabe warbe e rewbe ni woni ko jenu hanino jukirede e on wakkati ka handen ana tiidi hono dum tawe ina jukke yimbe ina weltoro e wadde jenu kanyum e ko nandi e munen an gido hedido kam soni tawi yo a maccudo jenu anda isa almasiu ana wawi dannude ma isa almasiu ana wawi rimdude ma hunde woter tan kanda wadde gondinde e makko dum woni ngara yeso makko to gonda joni to ndarda mo yafe hakkejima de mo rimdine anda mo hokkete den bawde e do bawde ru cenido nenno yo lamdo faabe warde gondina e almasiu isa mida yidi njehen yeso e le jandeji meden ka fadde den mi tewtirani hettudo masinaaji o walla en fa foftiren e nanan e ciredi se dantiabo fa sanne en jahan yeso fa handen andon handen yimbe hewbe ana wodi wide nehaku keso ana wodi on nedi woni yimbe ana wawi gollude ko weli dum fu e bangal goraku kanyum e dewaku tavene lamdo e lay yamirore mudum ana wiya ta yimbe golla dum so natali dewgal dum woni ta ngada ko watte hakkunde debbo e gorko ko so wana e le dewgal lamdo ana teddini dewgal ana horsini ko watta hakkunde gorko e debbo kodu nenno dum ana walla en famude hono lamdo wanyiri njenu foti sabu dum sobnon dum sabi o mo horsini dewgal nondu omo daura renu dengal. Ga woni timode sura nogay e didio. Mida yidi joni ka ngaren. Embide sura nogay e tati. Ele odo sura. En faman kabaru kolamdo vieta en hedande e bangal aduna. Netaku kanyum e seitani. Andon e kut e tati. Woni ko haboto enen gondinbe. e Isa Almasihu wakati fu e le odo aduna nden no fadde meden yaadi yeso mida yidi anden hunde wotere arande burnde fu teddude yeso lamdo jomirado nden hunde woni rimtagol kesol sabu lamdo ana wiya e le dewtere mudum dum woni do sura nogay e tati aya arano e aya didito ka mida yidi jangande on mbide aya didabo dewtere wi neddanke fu dum woni ka hala israelan koobe woni ko humani ka hala ina hollita fay goto hana tawede le dental gondinbe israel hebirado e le njen so wona dum hiba fa lenyol sapo borlo nden no sakiraabe warbe e rewbe o nokku ko hollititta en woni so eden jidi natude e le lamu lamdo o fu so wana rimtod en kesu dum wonno ko Isa Almasihu tawa ina wiya gorko goto horejo dina wietedo Nicodemus mo holti on gorko so wana rimto kesum so heba natude e le lamu lamdo jomirado dum gonga o yo gorko dinanke mawdo wodudo andal hewdo yurmede ka dum fu hejata o gorko natude lam lamdo denno gido andu nana fama anda odo kabaru wana mojugolma wana wadugolma kuddeji lobbi wawi nandudema e le lam lamdo ka yo wardema e Isa Almasihu gondina e makko dum woni leydin kinoda ndarda mo yafe hakkeji mada de gondina e makko so keba yafa muya e hakkeji mada kanyum e ngurnam kedotodam nadu arjanna ko hon anden no landade horema handen woni yalla mi rimtike kesunna yalla Isa Almasihu latike kisnowo kamna so wana non fu anda ada hasindinni e Isa Almasihu sabi dewtere anawiya e le lingila Yohanna do sura mudum arano aya sappo e didi yottade aya sappo e tatito ka hala mida yidi jangen biide gol ciorton nane ko dewtere wi e o nokku ka jabbibe mo so gondinimo be o hokki dum en bawde latade bibbe lamdo aya sappo e tati ben yo rimiraabe ko wana muyo terde ko wana muyo gorko ka be rimirama iwrude to lamdo jomirado nden no sakiraabe worbe e rewbe ka hala ana wodi sembe sanne nondu ka hala woni gonga nden no ko handa landade horemaada woni yalla mi gondini e Isa Almasihu na mi hebi tajoral mo latike kisnowo kamna anda dinama wawa dannude ma wana e dina woni ko lamdo haja wana dum woni ko lamdo jomirado tewtata ko mo tewtata woni mo hokki en ne anke mo mbawirden hebude kisindam e dow gondinal meden e mudum on neddo woni Isa Almasihu mo wari mo totti hoore makko hono sadaka mo rufi iidam makko yalla e dow gondinalma e dan iidam rufadam ada heba kisindam iidam da lota hakkeji mada de latoda neddo labudo yeso lamdo jomirado so wana non anda lutti ana takki e mada nondu sabe luttol gotol tan adama e hawa serti e lamdo hono non enen iwbe e adama e hawa be dum woni enen bibbe adama en latike en fu luttube ana way hono lutti adama e hawa di labike e meden di yalti en ndenno fay hunde ko wawi labbinde en wala so wana iyam Isa Almasihu rufa dannam so a heɓi faamude ɗiɗo gongaji nden a waran gonɗina e Isa Almasihu de laatoɗa neɗɗo ceniɗo yeeso lamɗo joomiraɗo non du arjanna makko woodante a heɓan kisindam faa abada kañum e gurnam keddotoɗam yo lamɗo faaɓe hokke anniya lobbo jokkude e ka haala de ngara gonɗina e makko yalla aɗa keɓa kisindam en jahan yeeso faa hannde aya joyi wi'i ka lamɗo joomiraɗo maɗa jaɓaali heɗaade haala baalam noon lamɗo joomiraɗo waylitin kuddi makko ndi waɗiindi barke sabu lamɗo joomiraɗo maɗa ana yiɗima aya jeegom ndenno on kaana sugileede e jawdinkaaku yimɓe amoninkooɓe kañum e moabinkooɓe sabu kamɓe ɓe tewtaali waɗde ko nafata on aya jeɗɗi non du a haana gañaade edominke sabu mo sakiike maɗa a haana gañaade misiranke sabu a laatike koɗo to leydi makko en jihi e ley dewtere puɗɗoode to edoma kañum woni ɓiɓɓe isuwa isuwa yo fulanijo yakuba ɗum woni omo jeydi e yakuba ndenno amon e moab ana haanino seleede e ley iwdi ndi ka ɗum ɓe taweede fuu andon ɓe yimɓe ina jeydi e israelankooɓe ndenno hono non enen gonɗinɓe isuwa ana wayani en hono alhaali neɗɗankaaku meɗen bonɗo o ndenno eɗen haani salanaade neɗɗankaaku meɗen o ɗum woni ta gattane haqqille e sago neɗɗankaaku meɗen ko kanɗen waɗde woni jokken e mbiɗe ruuhu lamɗo joomiraɗo o on ruuhu wala fuu no heɓirto so wona en gonɗunu e Isa Almasihu ndenno miɗa yiɗi jehen yeeso faa hannde ka fadde nden mi tewtiran hettuɗo masiŋaji o walla en heɗaade cireeɗi seeɗa caabo faa sanne ndenno ko kamɗen faamude woni so wiyeede goonga haana ko tawe eɗen jokka sago neɗɗankaaku meɗen ko kamɗen jokkude woni accen ruuhu lamɗo joomiraɗo o heewa en de ɗowa en e ko gatten fuu nden en gaɗata sago neɗɗankaaku meɗen njehen yeeso dewtere holliti du pati israelankooɓe gaño misirankooɓe sabu ɓe laatike hoɓɓe ley leydi mun'en ndenno misira ina waawi laataade hono aduna meɗen o dewtere ana wiya e ley dewtere ɓataaki yuhanna arandeejo ɗo suura muɗum ɗiɗi aaya sappo e joyto kaa ɗo haala miɗa yiɗi jangande on kaa haala nane ko wiya e o nokku pati yiɗe adunaaru kañum e ko woni e mum fuu sabi jiɗɗo adunaaru waawa yiɗude baabiraaɗo sabi huunde fuu ko woni e adunaaru bangal giɗaaɗe yonki e ko heedani e yitere e hawtaade bangal jawdi jeyaaka e baabiraaɗo ɗum fuu e adunaaru woni ko jeya ndenno so wiyeede goonga o nokku ana woodi famminde en kuɗɗe oɗo aduna en kaana kaɓanaade ɗum ɗum woni hakkillaaji meɗen e miilooji meɗen e ko dawranten fuu hana tawede yokkude odo aduna tan woni ko dawrante so wadi non fu en bonnan ala hali ko wodan en e le odo aduna sabi enen gondinbe dewtere ana wiya en hobbe e le odo aduna dewtere ana wiya yo en hujjobe nadu dawobe e le odo aduna denno no israelan kobe tawa ina iwa lei ladde jerende fondo yade leydi ndi fodana tondi hono non enen du en yalti lei odo aduna dum woni e lei miloji odo aduna e sago mudum eden fondi to jango lakara denno dum woni ko kan en dawrande wana jawdi odo aduna so wadi non fu en keban barke iwde e lamdo jomirado yo lamdo faabo en hokka en hakkilan taako yaade yeso e tewtude gollude sago lamdo dum woni yottinde hala lamdo ka e lei odo aduna fu dum wadi denno mida daura yottinde on halaji lamdo di e lei fulfulde dum woni hakkunde fulbe denno sakiraabe warbe e rewbe mi wiyali ta tewten nyibude chuudi mi wiyali so en hokkama mobel saloden mi wiyali so en hebi jawdi salanoden ka ko wi min woni hana ko tawe e lei dawru meden fu dum woni ko dawrante en ngala goddum fu ko gollanten so wana tewtude dum denno yo lamdo faabo en ndartude ko dum woni sago lamdo e lei ngurna meden so gonga hunde goddum fu ko ndarteten e lei odo aduna dum woni so jawdi so teddengal e ko nande munen wana dum woni ko sagitoto ko woni jango lakara denno eden kani tewtude ko dum woni sago lamdo hedande ngurna meden e bangal jango lakara so en hebi faamu e majjum fu den en garan gondinen e Isa Almasiu keben yaafo muya hakkeji meden de gollanen lamdo jomirado e to tawaden fu yo lamdo faabo en hokka en hakkilantaako yaade yeso e li gondinal meden be gondinal beedu mida nyaago yo lamdo udintinni giteji berdeji modon hokka on faamude sago mudum wakkati fu e do alhorma Isa Almasiu amina
ko petti do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 dp 2131 Abidjan 06 et Soud Radio Transmord Radio Le lampe Hollu en Wakati Wakati Kassel Tawe et Ngouri et Ntchelli Tchè et Tchè et Tchè Yikoy Am